Ngititi uyakumbuleka
sengaphendukelo wazi.
Ngititi uyakumbuleka
sengaphendukelo wazi ndoti konipungwi.
Ifuni selisoka la
sengaphendukelo wazi.
Ubaba wengane zaya
seloka
konipungwile. Ifuni selisoka la ubaba wengane zami seloka. Yaloka mumntana mengakafundi nesikole sengimkhumbule. Yaloka mumntana mengakakwazi nokuhamba sengimkhumbule. Ifuni selisoka lami ubaba wengane zami seloka hamba. Ngititi kwa-SABC cela ningisizeni. Usekoli elezimayini
kumbuleka ya baba wengane.
Usekoli lelezimayini
isoko kumbuleka